ubone phansi ndiwile life inkabile wenze kanjani bawo I hope uyandiva nangona ningazi ubundiva kanjani ezikwekato kwimile enamandi azi ndizayisusa kanjani thina bagranda wusoyi gcwele amaginsi aparichi kanjani ngencisa grand umblesile xa ndingenamali ndizayikhulisa njani banye izisu bazikhuphile kuba bengazi uba benze kanjani I am not a first guy ukukubuza ubuthanda banjani Hlala sonabile idladle nkulu nemali eninzi kanjani ndizibone phansi ndiwile life ngabile wenze kanjani bawo I hope uyandiva nangona ningazi ubundiva kanjani ezikwekato kwimile enamandi azi ndizayisusa kanjani thina bagranda wusoyi gcwele amaginsi aparichi kanjani ngencise grand umblesile xa ndingenamali ndizayikhulisa njani banye izisu bazikhuphile kuba bengazi uba benze kanjani I am not the first guy ukukubuza ubuthanda banjani funa uhlala sonabile idlale nkulu nemali eninzi kanjani jonga le mali iyaphuma yingeni oko ndandijonga ubundibeka endaweni cause amnalini ndiyasafa ndiyabuza umqineleni gobela umlungu ndiyavuka ngempela cause amnalini uyayibuka le way cela ungandiblame xa ndithatha le ntsiza ndiyokhangela izaki iyandihlupha le pain ngoba le mali yi-reason all of my niggas they end up in prison ba ufuna ndiyakumosha nikeza imali ndiziphilele easy cause this man is the reason all of my niggas they end up in prison ba ufuna ndiyakumosha nikeza izaka ndiziphilele easy ndizibone phansi ndiwile life ngikhabile wenze kanjani bawo I hope uyandiva nangona ningazi ubundiva kanjani ezikwekato kwimile enamandi azi ndizayisusa kanjani thina bagranda wusoyi gcwele amaginsi aparichi kanjani ngencisa grand umblesile xa ndingenamali ndizayikhulisa njani banye izisu bazikhuphile kuba bengazi uba benze kanjani I am not a first guy ukukubuza ubuthanda banjani funa uhlala sonabile idladle nkulu nemali eninzi kanjani ndizibone phantsi ndiwile life ngabile wenze kanjani bawo I hope uyandiva nangona ningazi ubundiva kanjani ezikwekato kwimile enamandi azi ndizayisusa kanjani thina bagranda wusoyi gcwele amaginsi aparichi kanjani ngencise grand umblesile xa ndingenamali ndizayikhulisa njani banye izisu bazikhuphile kuba bengazi uba benze kanjani I am not the first guy ukukubuza ubuthanda banjani funa uhlala sonabile idladle nkulu nemali eninzi kanjani ola exe hayi bo mboni future yam bro bukele iphuma ngomnyango exe hayi bo istate unikeza imali wena unikeza ibitches amabhotera sekasi wona andifakele intsisi cause ayandibona most money ndi-cheese kumele ndimphile lo life u-cheese dala ndicela kudala ndithandaza ndiyifuna le mali but I would do isis please ah,